njengoba sekwazisiwe siza kuya ngokunqandileyo elizwini likaThixo sifunde izibhalo ezimalunga nendawo le sijongene nayo apha emva kwalo mini kuko. Ithanda ufunda uKorinto wokuqala chapter 11. Kodwa eso sisibhalo esaziwayo kubantu abaninzi. Kodwa ndifuna ufunda kuqala uchapter 10. Yes, isibhalo asiqhelekanga ebantwini abaninzi. Korinto wokuqala chapter 10
verse 14.
Kungoko ndithi zintanda zam, kubalekeni ukubusa izithixo, ndithetha njengakwiingqondi. Kucaleni nina endikuthethayo, indebe yentsikelelo lesiyisikelelayo asibudlelane na begazi likaKristu? Isonka esi sisiqhekezayo asibudlelane na bomzimba kaKristu? Ngokuba thina sibaninzi nje sisonka sinye, simzimbamnye kuba sonke sabelana ngeso sonka sinye. Ngokude kube ngoku esi sibhalo, uba kunokwenzeka ukuba kungaba khona ukuthula kulaa ndawo phaya, siyabulela kakhulu. Elizwi kumele lifundwe kwisihloko njengoba kwenziwe kuzo zonke ezinye izibhalo. Kumele wazi ukuba yintoni eyaqhubela esi sibhalo. Kutheni uvuselelo olunjalo lwanikwa kanye kunxulumaneni nesidlo sangokuhlwa? Uyawazi ngokuqinisekileyo iKorinto yokuqala chapter 10 noko imiqolo yokuqala. Ke kuverse 1, andithandi ukuba ningazi bazalwane kuba oobawo babe phantsi kwalo ilifu bonke, balucanda ulwandle bonke, babhaptizelwa bonke kunye kuye uMoses efini elo naselwandle, badla bonke oko kudla kunye kukokomoya, basela bonke olo selo lunye lulolomoya. Ukuba babesela kwiliwa elilelomoya elibe libalandela, iliwa elo ke lalinguye uKristu. Ifunda iBhayibhileni ngokuyinyaniso esendiyifundile. Ilitye elilelomoya lalihamba noIsrayeli, ela litye yayinguKristu. Bonke babesela phayana kwela litye elilelomoya, bonke babesitya imana, babebhaptizwa ephantsi kwelifu elwandle kuMoses. Ngokunjalo ngoku kuyeza isikhalazo verse 5, kanti noko uThixo akakholiswanga ngabona baninzi kuba bathiwa waca intlango apho. Ngoku ezi zinto phantsi njengemizekelo, akumelanga ukuba sibe ngabezinto ezigwenxa njengokuba babekhanuka ngako, nokuba unqula izithixo njengokuba sinjalo, njengokuba kubhaliwe abantu bahlala phantsi uba batye basele bavuke ukuba badlale. Masingenzi mbulo njengoba inxenye yenza umbulo. kananjalo musani ukuba ngababusi bezithixo njengenxenye yabo njengokuba kubhaliwe kwathiwa abantu bahlala phantsi ukuba badle basele baza basuka bema ukuba badlale kanjalo masingenzi mbule njengokuba inxenye yabo yenza umbulo kwawa ngamininye amawaka amashumi amabini anamathandathu kanjalo uverse 11 zonke ke ezo zinto zibahlelayo bona beziyimifuziselo zabhalelwa ke ukululeka thina aba bafikelweyo ziziphela zawo amaphakathi ngoku masithabathele ibe luvuselelo oluqinisekileyo xa sixhamla kwisidlo senkosi namhlanje kukuba sinokwazi ukugqibeleleyo kwento uThixo ayenzileyo kuthi. Kutheni eli gama lithi umbulo lisabizwa apha ngoku ndifuna ukugcinelisa kwakhona ngenxa yenjongo nje ethile. Ukuba kukhona umntu ngaphakathi kwethu othi angaziqondi uba usisini kumele angaxhamli kwisidlo senkosi. Umbulo yinto engadalwanga ukuba yonelise umnqweno wenkanuko ngoku nokuba kusendlini kathixo noba kusebantwini bakathixo nabani na ongenako obhidakeleyo ngolo hlobo kumele ukuba angaxhamli esidleni senkosi ngokukhawuleza. Sikufundile masingenzi mbulo ungafunda ngayo kwaye kulula kakhulu uba ufuna ujonga incwadi kaJuda yindlela elula uba ukwenza noba ufunda kumnqophisi omdala uJude 7 njengeSodom neGomora njengokuba iSodom neGomora nayo imizi engakuyenza kakhulu umbulo ngohlobo olufana nolwazo ezo imka ilandela nyama yimbi ibekwe kuhleni ukuba ibe ngumqondiso iviswa ubetho lomlilo ongunaphakade. UPaulus ubhala kuTimothi kuchapter 3 verse 15 unika umyalelo phaya uthi ndifumene nje aphambi kwam njengokutshilo kunye uTimothi wokuqala chapter 3 verse 14 no-15 ezi zinto ndizibhala kuwe ndithembe ukuba ndiyakuza kuwe kamsinya ukuba ke ndithe ndalibala ndikubhalela ukuze wazi ukuba kumelwe kukuthiwani na ukuhanjwa endlini kaThixo yona ilibandla likaThixo ophilileyo intsika nesiseko sayo inyaniso.
What is the house of God? The church of the Lord. The foundation of the truth.
Ibandla intsika nesisekelo senyaniso kwibandla likaThixo kushunyayelwa yona kuphela.
This is where biblical divine truth
apha kulapha inyaniso ongokwezibhalo ifumaneka khona. Enye into ayinandawo apha. Bantwana bakaThixo bakuthabathela kubo akukho kwabe kungekho nguquko entliziyweni. Igazi lebhokhwe neenkomo lalingayi kubasindisa abantu ukuba zibenze izidalwa ezitsha kuphela ukuba zibagqume kwexeshana. uhlangulo olupheleleyo nokubuyisela ukususwa komuntu omdala nokunxitywa komuntu omtsha okuthi xa kudalileyo ngobulungisa nangobungcwele obuyinyaniso oku kunokwenzeka kuphela ukusukela eCalvary kodwa kubaninzi babo uThixo zangakholiseke bama baze ezikhonzweni benza ingathi bengakhange bekho konzo ngaphandle kwaleyo oko akunakwenzeka kule ndlu ingcwele usuka entloko uyotsho eminweni kuyo yonke indawo ulungelelwano olungcwalisekileyo olunobuthixo lumele lube khona wonke umntu kumele azi ukuba ayingomdlalo lona kumele ukuba kube khona umthandazo bekhona ozokuthetha enze umsebenzi ngaphakathi kuni ngathi apha kumele kuthethwe kuphela iBhayibhile usuke ekuqaleni yotsho ekupheleni ngela xesha abantu baphakama baze bahamba kwade kwenzeka ukuba uThixo makenze abantu abayi 2300 kuba bafe kuba ebona izinto azinawuqhubeka zilolu hlobo ubhala konke upawulos oku ukubeka phambi kwamehlo phambi kupawulo ukuba kuqatshelwe ngokugqibeleleyo ngoko zintanda balekani musani ukukwenza izithixo siyazi uba intoni engabi idwelisiwe apha andilungelanga oko kodwa zininzi izibhalo ezithi zicacise ngokucacileyo ukungathobeki njengokunqula izinto ezininzi umntu umzana urus cela undifumanele isibhalo okanye omnye umntu apha wesikhona isibhalo njengoba nditshilo bendingajonganga ukwenza oko endikufunayo ngoku nokuba sifumanekile ndizasifunda emva kwexesha oko ke zintanda zibalekeni izithixo ndithetha njengakwingqondo indebe yentsikelelo leyo siyisikelelayo uyabona indebe isele iyindebe yentsikelelo kodwa siyayisikelela indebe yentsikelelo ngokuba singabasikeleliweyo benkosi indebe yentsikelelo lesiyisikelelayo ingaba ayikho sebudlaleneni begazi likaKristu isonka eso sisiqhekezayo ayisikho sebudlelaneni bomzimba kaKristu ngokuba noba sibanintsi kodwa sisonka sinye simzimba mnye awubanixesha bayakwazi bawefuna ufunda kuphela uba kuqatshelwe baba postini phayana iqala kuvesi 18 liyotsho kuvesi 21 uthi awunakuyisela indebe yenkosi nendebe yabatyholi awunakuba ngumxhamli wesidlo wasetafileni yesidlo senkosi nesithebe sabatyholi uyabona uba kunganjoni kukuphela kungumzimba wenkosi umzimba wenkosi nemiqathangiso ebekiweyo kwibandla likathixo philileyo iyayiqatshela le ayomithetho yomntu njengoba sekutshiwo ngaphambili ayikho indawo ebukumkanini bukathixo ukuba izinto endizibona ukuba zinobutyholi kuyo yonke into yenzeka leyo yenzeka phantsi kwempembelelo yobutyholi kumele bitshatyalaliswe egameni likaYesu Kristu waseNazareth. Nabana okulawulwa yidimoni enze into ayifunayo emhlanganweni sogqiba azohlala phantsi njengathi kha kwenzeke nto akunakwenzeka oko endlini kaThixo indlu yomthetho nobuThixo ukuba siye sazidalwa ezitsha uba xa sabelana egazini nentsikelelo nomzimba wenkosi nje ngosidlo sokukhumbuza siyacinga ngasemva eCalvary asinamntu apha ozothi Santus 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 ngoku sijika iwayini ibe ligazi okanye konke kube semzimbeni wenkosi kodwa sinothixo ophilileyo ngaphakathi kwethu okwaziyo ngamandla egazi lakhe lapha layo ngamandla omoya wakhe banokusenza sibe batsha siqaphele ke sibe nokungafihlisi kwakhona amen kwaye nasi sizathu soba igazi lapha lalo eCalvary awu baxhamlayo kwisidlo senkosi kumele babe nokwazana nokwenzekayo eCalvary kusisikhumbuzo somsebenzi ogqityiweyo wokuhlangula ogqityiweyo emnqamlezweni eCalvary nkosi yethu ithi sawufunda oku Korinto yokuqala chapter 11 njengoba benditshilo ngaphambili uba kuya kusinceda kakhulu kuba siyafunda Korinto yokuqala chapter 10 no-11 nje singangxamanga sisemthandazweni ngokunjalo nochapter 11 Paulus uthi kuverse 23 kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikelayo nokunikela kuni wenza umyalelo ulungelelwano olunobuthixo ebandleni ngokucacileyo phambi kwamehlo ekholwa ngoku ndiyafuna Korinto yokuqala chapter 11 verse 3 kora ke ndithanda ukuba nazi ukuba intloko yomntu wonke oyindoda nguKristu intloko ke yomfazi yindoda intloko ke kaKristu nguThixo ulungelelwano olunobuThixo lubekiwe apho kubani oxhamla kwisidlo senkosi kumele ukuba wazi umzimba wenkosi awuqonde azi ukuba eli libandla likaThixo ophilileyo intsika nesisekelo sayo inyaniso nditsho kwakhona asihlanganeli apha ukuba sibhiyozele isidlo senkosi akukho njalo sisidlo sokukhumbuza umsebenzi ogqityiweyo wokuhlangulwa eGolgotha siwuvuyela ngawo konke wonke angaza azoxhamla kuko eGolgotha sele kwenzeka Korinto yokuqala 11 wonke umntu ethandaza okanye eprofeti indoda tena umfazi kuba uthi
then it goes on here but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonoreth her head and who is that
verse 5 mntu wonke ke ongumfazi ethandaze mhlambe prophet ayingenasigqubuthele enhloko uyayihlaza inhloko yakhe ekuba oko kuntonye nokuba uchetyiwe kuba umfazi kuba akagqubuthele masele nquthulwa noqothulwa eke ukuba kulihlaza umfazi kuba nquthulwa emhlambi achetywe makabe nesigqubuthele ukuba uthi uyachetywa anquthulwe elo liyenyukazi lasekuhleni ba kwakunjani kwibandla lokuqala kuthiwa kwindoda kumele ingabi nasigqubuthelo kumfazi kuthiwa makayiyeke intloko yakhe umfazi kwibandla lokuqala kumhlangano webandla babeyeka iinwele zabo zibende ziwe zisongwe ngendlela esisidima konke kwenzela ulungelwano kuThixo kwakunjalo kulo mihla kwaye siyabona ukuba kubhaliwe apha ndifunda uverse 7 kuba indoda okunene ayifanele ukuba nesigqubuthele entloko ekubeni ungumfanekiselo nozuko lukaThixo ngeyena umfazi luzuko lwendoda kuba indoda ayiphume emfazini ngumfazi ophume endodeni uAdam zangathatyathwa kuEfe uEfe wathatyathwa kuAdam ngaba siyalibona ulungelwano lobuThixo phayana konke kuyimbali nje kakhulu kule mihla yethu apho abafazi baye bashiya ngasemva kancinci bajika bathi uphi hayi kwibandla lenkosi ulungelelwano olunobuThixo lusaqhubeka uverse 9 kuba indoda ayidalwanga ngenxa yomfazi kwadalwa umfazi ngenxa yendoda uThixo zangathi kuEfa ntombi yam akulunganga ukuba ube wedwa ndiza kwenzela umncedi uThixo wathi kuAdam akulunganga ukuba indoda ibe yodwa ndiya kuyenzela umncedi onguwabo bendigqiboshumayela enewyork kwibandla elibizwa uba yi-apostolic church babhaptiza egameni likayesu kristu ngokunjalo kodwa phaya isithethe esele sisebenza ngendlela ephezulu ukuba ndaziva ngonye uhlobo phayana oodada ababesenkonzweni ebandleni uba umzana ubanibani babekhangela izihloko kakuhle banezihloko ezihle abanye ngoobhishop ubanibani omnye umaphaya uchopha phaa ngasenxele omnye ngasekunene omnye apho uThixo ndinika inceba nje uba akho mntu unokucaphuka kum uba oko ndikuthetha ndisithandeni andichasani kodwa ndzisilizwe likaThixo njengoba libhaliwe apha nantsi imfihlelo wonke umntu ovumela uba abizwe ngesihloko sele eliphosi sele elihlazisile sele ehlazisile isipho sakhe kuThixo kubhaliwe izinto ezimbalwa hayi kuphela ezimbalwa kodwa ke ziliqela ewe kuverse 10 kumateyu 23:9 ithi ningabizi mntu ngokuba nguyihlo emhlabeni apha kuba mnye uyihlo wenu lowo usemazulwini kanjalo maningabizi ukuba ningabagogeli kuba mnye umkokeli wenu uKristu. Ngokuqinisekileyo azikho indawo ezibhalweni apho kusetyenziswa khona izihloko njengompostile, mprofeti, mfundisi, awumvangeli okanye mlungiseleli. Singabazalwane abalungiselelayo, lulungiselelo ngumyalelo. Kubekho abantu abathi hayi ngubishop. Kubani? Kubani lo? Kubani? Mhlawumbi uphose nje laa ntambo nje nemibala ibomvu. Ayisebenzi loo nto. Ngoku ndikubeka phakathi kwezitulo ezibini, kuxhomekeka uba kweliphi icala uzawulikhetha. Ilizwi likaThixo lithi uThixo ubeke ebandleni abapostile, abaprofeti, abavangeli, abafundisi. NguThixo okwenzileyo konke oku ko bonke, kodwa hayi bonke uba ngabaprofeti, hayi bonke abavangeli. Kodwa akabekanga zihloko zakubizwa kuzo zonke izinto, wabeka umyalelo omkhulu onobuThixo. Ngoku ndidibana nekumkani iyaseIndia iyaza kumzana uBranham isiza isithi ufuna ndikwazise ndikubize kanjani. Indoda enkulu indoda yokomoya ithi ndikubize kanjani, wathi kuba uyandithanda intliziyo yakho yonke then undibize umzalwane mna. Kunjalo ke wathi umzalwane uBranham, undibize umzalwane uBranham, hayi izihloko. Ndifundile ngoMohammed, abantu baya kuye kuphela ngalo mbuliso uthi omprofethi kaThixo owusithunywa. Zonke ezo zihloko abanye soloko bade bazithobe kakhulu kuba baye phaya namhlanje kwisixeko esentaba ezisixhenxe ongcwele ongcwele ongenakuphela ubani bani ubani bani okanye yonke loo nto ngokuthetha kwabo bathe yona ndawo ingcwele. Hayi, mnye ongcwele nguThixo kwaye kukhona ibandla lwamazibulo, ibandla labahlangiweyo, hlanguliweyo, abangcwalisiweyo, abagwetyelweyo. Ngoku kukhona abavumela ukuba babize uba ngabona bangcwele kuzo zonke ezazihloko, uba umamele ireyidiyo amanye amaxesha apha xa kusaziswa. Ngoku usinyori uyathetha kubani lo? Inkosi yam, inkosi yam iyawuthetha ereyidweni. Bathatha izihloko kwezinye ilwimi ngenye indlela kuba balahlekisa abantu. Kuhle kuba le nto inokupheliswa kuba ndiyazi into ekumele ndiyenze. Ayiyinkosi yam le, ayinguma isinyori wam. Inkosi yam uThixo owadala izulu nehlabathi. Kodwa namhlanje yonke into uyifumana kwizihloko. Isuka phi? Kumele ukuba sithobeke sibuyele kuKorinto yokuqala chapter 11. Manye amaxesha izinto zenzeka ungaqaphelanga ukuba ziyenzeka. Korinto yokuqala chapter 11. Ngoku ndiyafunda uverse 11. Kuzonke umntu aqonde uba kungantoni apha. Kodwa enkosini apha indoda ingaphandle komfazi, nomfazi akangaphandle kwendoda. Enkosini apha sibanye, umJuda okanye umGreek, noba singobani, senza ubunye obunye. Kuba njengokuba umfazi ephume kwindoda ukunjalo naye indoda ingaye umfazi. Konke ke oko kuphume kuThixo. Yahlulani nina. ngaphakathi kwenu. Kumfanele na umfazi ukuthandaza kuThixo engagqubuthele? Kanjalo, kananjalo imvelo ngokwayo nifundisi na ukuba indoda okunene ethi ibe neenwele ezinde kulihlazo oko kuyo? Ke yena umfazi kuba uthi abe neenwele ezinde kuluzuko oko kuye, ngokuba wazinikwa iinwele ezinde endaweni yesigqubuthelo. Ndingafunda kuphela okubhaliwe eBhayibhileni. Oko kumele ukuba kusanele sonke. Ngoku sibuye nje kumazwi ombuliso ebefundiwe osele kuphathiwe kuwo chapter 10
verse 17. Now in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better, but for the worse.
Kuverse 17 Korinto kuqala chapter 11. Ke kaloku ndinithethela le ndawo nje andinincomi, ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye akusingisi kukhona kulungileyo, kusingisa kukhona kubi. Uyamangazeka oku kwakwibandla laphayana lokuqala, ukuba babehlangana ebandleni kuba kuqala ke nakuhlangana ebandleni ndiyeva ukuba kubakho izahlukano phakathi kwenu. Ndithi ke kufanele ukuba zikho, kuba kumele kubekho nezahlukano phakathi kwenu ukuze abacikidekileyo babonakale phakathi kwenu. Ukuba oko kunyanzelekile uThixo uqinisekileyo unathi, kuba xa ebuya kwakhona endaweni enye, xa nikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye, asikuko ukuba nidle isidlo senkosi, kuba ekudleni kwenu elo udla okwakhe ukudla kuqala, uqala adle bengekafika abantu, aze omnye alambe, omnye anxile. Abanye banezidingo zabo, abanye mhlawumbi bonke banezidingo, omnye ngale ndlela, omnye ngaleya. Paulo siyabhala ukuba omnye ngoku asasilambileyo, abanye sele benxilile, benzani? Benza isidlo kuko. Xa umntu enokuza nento anayo, bekungekho, ndiyathemba bekungekho sausage ya pork. Kodwa ubhale uba wonke umntu uthatha ukutya kwakhe, abanye bashiyeka belambile, abanye benxilile. Uyaqala ke ngokubakhalimela ukuba kanene, verse 22, kanene aninazindlu nazo kudlela nokusela, okanye nidela ibandla likaThixo na, nibadanisa nje abangenanto? Ndithini na kuni? Ndinidumise na kule nto? Andinidumisi. Niyabona uba kungantoni? Isidlo, ipleyiti, ipleyiti. Ubani umntu ofuna ukwenza into makayotya xa ilixesha lokutya ipleyiti? Kodwa xa sihlangana sonke, sihlanganela isidlo senkosi, akumelanga umntu aze nento afuna uza nayo. Kodwa njengoba sifundile yoba isonke sinye, sonke singabaxhamli beso songa sinye, ba isonke sinye soqhekeziwe, konke kuziswa kwisonke sinye. Ngokunjalo kwindebe iyadluliswa. Omnye umntu andibuza ukuba zindebe ezimbini kanye abantu xa banintsi. Hayi, sibana xala ngoku. Indebe indebe. Inye umnye akathabathi ezimbini, hayi inye. Ngoko iyagqithiswa ijikeleza. Sibuyela kwindawo apho kumele siqaphele khona. Kuba ndikwamkele enkosini. Kuba mna ndakwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo nokuninikela kuni. Okuba inkosi uYesu ngobusuku eyanikelwa ngabo yathabatha isonka. Yaze yakuba ibulele yasiqhekeze yathi, thabathani nidle, umzimba wam lo owaphulelwa nina. Oku kwenzeleni ukundikhumbula. Ngokunjalo oko kubalulekile kakhulu. Yonke into nabani na abathi baxoxe ngako, ingaba ngumzimba okanye kuthetha umzimba. Kutheni le ndoda ingakhange ifunde wonke umqolo? Lo ngumzimba wam lo owaphulelwa nina. Ngumzimba wam owaphulelwa nina wayesame phaya phayana emzimbeni, ekulinganeni komzimba wakhe, bhethe isonka ngesandla sakhe esiqhekeza esisikelele. Igazi lalisajikeleza emithanjeni akhe, yayise iwayini kwindebe, hayi igazi lakhe. Kodwa wayesele etshile uba uzawunikela lo mzimba negazi lizawuphalala. Kodwa sele kuthiwe ngaphambili, asidingi mntu uba ajike iwayini ibe ligazi apha xa inkosi yajika amanzi ayiwayini. Kwakunjalo ke, kodwa ndiqinisekile ukuba umbingeleli uselela konke bengathi zange waba na incasa emlonyeni wakhe. Ukuba bandikhole ndizenze uba ndifumaneke ndize nabantu, ndithathe nje uqaphela ngaphambi koSanctus Sanctus Star Sanctus. Ngoku ndixelwe nje ukuba siyawuhlala sonke mna nombingeleli ukuze iqinisekiswe imeko. Ixesha lisondele, samkele ukucacelwa okobuThixo. Kuhle kunjani oko? Kumele kube kuhle. UThixo usinike inceba, avula amehlo ethu neentliziyo zethu. Ngoku kwenzeleni oku kundikhumbula. Emva kokutya imena ngokuthabathe indebe wathi, le ndebe ngumnqophiso omtsha osegazini lam. Oku kwenzeleni ukundikhumbula akonke amaxesha nikwenza. Ngalo lonke ixesha nisidla esonka nisela le ndeba siphakamisa sikhumbula ukufa kwenkosi ide ibuye. Niyabona uba kungantoni oku? Ukufa kwenkosi kuyaphakanyiswa ide ibuye inkosi, kuze wonke umntu azi uba inkosi yazi hlamba iinyawo zabafundi bayo. Emva kwesidlo ndithanda uyifunda, cela undibuza kakhulu kwaba intsha ukuba bavule iBhayibhile bafunde nam okanye bamamele kakuhle. Safunda ivangeli kaYohane chapter 13 verse 4. Usuka esidlweni, mamela esidlweni, azibeke phantsi iingubo zakhe, athabathe itawuli abhinqe. Kubaluleke kakhulu, sele kubuziwe ukuba ukuhlanjwa kwenyawo kumele kwenziwe ngaphambi kwesidlo okanye emva kwesidlo. apha kwakusemva kwesidlo wesuka esihlalweni sakhe kwaye kwakungexesha lesidlo usuka esidlweni azibeke phantsi iingubo zakhe athabathe itawuli abhinqa aze agalela amanzi esityeni sokuhlambela aqale ukuzihlamba iinyawo zabafundi nokuzisula ngetawuli abe yibhinqile. Uza ke kuSimon Petros athi yena kuye, Nkosi, zihlanjwe nguwe na iinyawo zam? Waphendula uYesu athi kuye, endikwenzayo mna akukwazi wena okwangoku, kodwa wokuqonda kamva. Athi Petros kuye, akusayi kuzihlamba iinyawo zam naphakade. Umphendula uYesu athi, ukuba andithanga ndikuhlambe akunasabelo nam. Kubuhlungu. Ukuba andithanga ndikuhlambe akunasabelo nam. Athi uSimon Petros kuye, Nkosi, mazingabi zinyawo zam zodwa, mazibe zizandla nentloko. Athi uYesu kuye, kulo uhlanjiweyo akusafuneki nto selikuhlanjwa kweenyawo zodwa, uhlambulukile kwaphela. Ingaba nifumene kakuhle oko? Hayi enye nto. Intloko ayidinge kube ihlanjwa, kwanele ngoku. Awukwabantu awuzubona esephu namanzi. UYesu inkosi yethu yayazisa, yasiyalela ukuba sikwenze. Ndingaqhubeka ndifunde sahluko esinye uYohane 13:12. Okumamelani, siyanicela mamele kakuhle. Ngoko xeshikwene bezihlambile iinyawo zabo, wazithabatha iingubo zakhe wabuya wahlala phantsi wathi kubo, niyayazi na into endiyenzileyo kuni? Nina ukundibiza nithi ndingumfundisi, nithi ndiyinkosi, niyalungisa ukutsho, kuba kunjalo. Ukuba mna ke ngoku, ngoko ke ukuba ndizihlambile iinyawo zenu mna ndiyinkosi, ndingumfundisi, nani nifanele ukuhlambana iinyawo, kuba ndinike umzekelo ukuze nani nenze njengoko ndenze ngako mna kuni. Inene, inene ndithi kuni, akukho mkhonzi mkhulu kunenkosi yakhe, namthunywa mkhulu kunalowo umthumileyo. Ukuba niyazazi ezi zinto, ninoyolo ukuba nithi nizenze. Ngoku siyazi, ngoku siyakwazi, kwaye ngoku sizawukwenza ngolo hlobo, ngaphandle kokubuza uba ngoba. Kutheni usingabuzi, kutheni ubhaptizo ngamanzi? Uba ufuna ubuza, ungabuza imibuzo emininzi. Asikho laba sizobuza, silapha usizokwenza. Kwaye ndithilo apha mhlawumbi maxesha amabini okanye amathathu, ndiyabulela kuThixo ukuba ngexesha lobomi kamzana uBranham ndahlala ndayikhumbula isidlo senkosi phayana emnqubeni wakhe nokuhlanjwa kweenyawo. Ukuba ukuba ondani ngakubona ngoku senzeke emnqubeni kamzana uBranham eTexas ngendini engxaki ngokuqinisekileyo ekwenzeni oko mna. Ngoba umshumayele uthi namhlanje nicocelana izihlangu, hayi inkosi ithe intloko ayidinge ukuba ihlanje. Yathi umzekelo ndininikile ukuba niwenze njengoko ndindenzile kuni. Oko kuko esifuna ukwenza ngoku, kokuqala silo senkosi, emva koko ukuhlanjwa kwenyama.